different. What about easy a kawaida man? Ni different, 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 different.
Pesa kawaida huwa kwa benki, ama biashara uza ni kupatie. Lakini Yesu wana style different. At the end of wa samaki, mdomoni utapata doha. Wake.